Good morning,
everyone.
Greetings from Florida. Are we? Do I need to stay a distance? I'm good right here. You know I'm not going to stay here long, right? Okay. Praise the Lord. Every time when Pastor John calls me to share a word,
kila mara Pastor John aponi alika ku toa neno.
For whatever reason, it just seems that's the right time for me to share something with you.
Kila mara sijui ni kwa nini unajisi ni wakati mwema wakati mzuri wa kuhubiri.
And that's the beauty of the gifts that we have in this house.
Hiyo hata ndio umuhimu wa karama ambao tunazo katika nyumba hii.
We all have a wide range of gifts.
Tuna karama tofauti.
And we complement one another.
Na tujaribu kujazana moja na nyingine.
And that's what the body does.
Hiyo ndivyo jinsi mwili hata unavyotumika.
The Bible says,
Biblia inasema hivi,
as each has received a gift,
Biblia inasema kwamba kama vile mlivyopokea hizo karama,
minister those gifts one to another.
Tumia hizo karama moja kwa mwingine.
So, in the spirit of that,
kwa tukiendelea kwa hiyo roho,
there's a dependency that we have on one another.
Yaonekana kwamba kuna utegemeo, unategemea mmoja na utegemea mwingine.
And because my eyesight is failing me, my eyesight is
kwa sababu macho yangu ina shida kidogo na macho yangu.
I'm not going blind, I just need reading glasses.
Si mimi siende siwe kipofu, nitakuwa nahitaji peke yake miwani.
So I asked Pastor John to give me his reading glasses.
Nimeomba Pastor John aniazimu hiyo miwani ya kunisomea nitumie kwa kusoma.
And if I put these on, I'm going to look like Harry Potter.
Na nikivaa inaonekana kwamba.
So I'm just going to use them when I need them.
Nitatumia peke yake wakati ninahitaji kusoma peke yake.
Amen.
Amen.
If you have your scriptures, you want to grab your Bibles.
Naomba mchukue Biblia zenu.
And turn to the second book of Samuel.
Kitabu cha pili cha Samueli.
If you have your iPad, your iPhone, I have a flip phone, so they make fun of me because I have a flip phone.
Simu ninayo ni zile za kitambo ambazo itabidi.
I love my flip phone. So I still use it. It's sitting over there, so if it rings, somebody grab it. 2 Samuel chapter 9.
Samueli, kitabu cha pili cha Samueli ni sura ya 8.
I'm going to be reading out of the New American Standard.
Nitasoma ni fashion ambayo ni ya Kimarekani, American Standard.
2 Samuel chapter 9.
Ni Samuel kitabu cha pili cha Samuel sura 9.
Begin reading in verse 1.
Nitaanza kwa mstari wa kwanza.
Then David said,
kisha Daudi akasema,
is there yet anyone left of the house of Saul?
Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli?
That I may show him kindness for Jonathan's sake.
Mtendee mema kwa ajili ya Jonathan.
Now there was a servant of the house of Saul.
Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli.
Whose name was Ziba.
Jina lake ni Siba.
And they called him to David.
Basi wakamwita anaendea kwa Daudi.
And the king said to him, are you Ziba?
Na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba?
I am your servant.
Naye akasema, mimi ndimi mtumwa wako ndiye.
The king said, is there not yet anyone of the house of Saul?
Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote kwa nyumba ya Sauli?
To whom I may show the kindness of God.
Nipate kumtendea mema ya Mungu.
And Ziba said to the king,
Siba akamwambia mfalme,
there is still a son of Jonathan who is crippled in both feet.
Yonatani anaye mwana hata sasa aliye kilema cha mguu.
So the king said, where is he?
Mfalme akamwambia, yupo wapi?
And Ziba said to the king,
Siba akamwambia mfalme,
behold, he is in the house of Maker.
Tazama yumo katika nyumba ya Makiri.
Son of Amiel.
Mwana wa Amieli.
In Lodabar.
Katika Lodabari.
Then King David sent.
Basi mfalme Daudi akatuma watu.
And brought him from the house of Maker, the son of Amiel, from Lodabar.
Akamwondoa katika nyumba ya Makiri, ya wa Makiri mwana wa Amiel katika Lodabari.
Mephibosheth, the son of Jonathan.
Basi Mephibosheth mwana wa Yonatani.
son of Saul,
mwana wa Sauli,
came to David and fell on his face.
Akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi.
And he prostrated himself.
Akasujudu.
And David said, Mephibosheth.
Daudi akasema Mephibosheti.
And he said, here is your servant.
Naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako.
And David said to him,
Daudi akamwambia,
do not fear.
Usiogope.
I will surely show kindness to you.
Maana bila shaka nitakutendea mema.
For the sake of your father Jonathan.
Kwa ajili ya Jonathan baba yako.
I will restore to you all the land your grandfather Saul.
Nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli.
And you shall eat at my table regularly.
Baba yako naye nawe utakula chakula mezani pangu daima.
And again he prostrated himself. And again he prostrated himself.
Akashusudu akasema,
what is your servant that you should regard a dead dog like me?
Mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi?
Then the king called Saul's servant Ziba.
Ndipo mfalme akamwita Siba.
And said this to him.
Akamwambia,
all that belonged to Saul and his house.
Mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake.
I have given to your master's grandson.
Nimemupa mwana wa bwana wako.
You and your sons and your servants.
Nawe utamlimia nchi hiyo wewe na wana wao na watumwa wako.
Shall cultivate the land for him.
Nawe utawalimia.
And shall bring in the produce so that your master's grandson may have food.
Nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake apate chakula ale.
Nevertheless,
lakini
Mephibosheth, your master's grandson,
mwana wa bwana wako,
shall eat at my table regularly.
Atakula chakula mezani pangu siku zote.
Now Ziba had 15 sons and 20 servants.
Basi huyo Siba alikuwa na wana kumi na watanao wa watumwa 20.
Now let me read this. Verse 11. Then Ziba said to the king,
ndipo Siba akamwambia mfalme,
according to all that my lord the king commands his servant.
Mimi mtumwa wako.
So your servant will do.
Nitatenda hayo yote kama bwana wangu mfalme alivyoniamuru na kwa habari za Mephibosheti.
Pay attention to this and I'll have you seated. It says, so Mephibosheth ate.
Mephibosheti na kwa sababu za Mephibosheti mfalme akisema,
At David's table.
Atakula mezani pangu.
As one of the king's sons.
Kama mmoja wa wana wa mfalme.
You may be seated in the presence of
the Lord. Waweza kuketi.
We stood pretty long, didn't we? Let me give you a little history lesson.
Nataka kuambia historia kidogo.
Because there is a story behind Mephibosheth.
Kuna historia ambayo imefuatilia Mephibosheti.
Mephibosheth comes from a kingly heritage.
Huyu Mephibosheti yeye ni mmoja wa kifalme cha wa familia ya kifalme.
He is the grandson of King Saul.
Yeye ni mjukuu wa mfalme Sauli.
He is the son of David's friend Jonathan.
Yeye alikuwa mtoto wa rafiki ya Daudi mwenye alikuwa Jonathan.
So it would stand to reason
kulikuwa sababu
that at this point in his life
kwa sababu fulani kwa muda kama huu
Mephibosheth should be the king.
Mephibosheti angekuwa mfalme.
But he is not.
Lakini hakuwa mfalme wakati huo.
2 Samuel chapter 4,
kitabu cha pili cha Samueli sura ya 4,
records something very tragic in this story.
Tunaita ambao ni ajali kwenye historia.
There is news on the battlefront.
Kuna habari ambao inakuja hapo kwa
at Mount Gilboa.
Kwa mlima wa Gilboa.
Bad news came to Mephibosheth.
Kuna habari ambayo ilikuwa mbaya ikakuja kwenye Mephibosheti kwenye alikuwa.
He's 5 years old.
Alikuwa miaka 5.
and he's being taken care of.
Alikuwa watu walikuwa wanamshughulikia.
But what appears to be a nurse.
Na huyo mtu ilikuwa kana ni mdaktari au ni
or a nanny nasi. Or if you will, or a nanny or
mtu ambaye alikuwa anamlea.
The news was this.
Na habari hiyo mbaya ilikuwa hii
that he and his father and his grandfather both have fallen
on the battlefield.
Tragedy.
What
do you do when tragedy hits your life? Or trauma hits your life? Or bad news. So as if the story could get any worse. In order for Mephibosheth to save him.
His nurse
scoops him up.
Akamchukua.
She's trying to get him away from harm's way. Because Mephibosheth would be the next target. Because he's still part of a kingly lineage. So while his nurse picks him up and runs away,
she drops him.
Now listen to me. Escuchan in Spanish. Escuchame. Listen to me for a second. Listen. Has anybody in this room felt you've been dropped by someone?
Hurt by someone?
Disappointed by someone? Is there anyone in this room this morning? Is there anyone in this room this morning that are still living by the effects of something that happened when you were little? Is there anyone in this room that is still living by the effects of something that happened a long time ago? And even though you are older, you're still living with the effects. Of deep pain or deep hurt. One of the beautiful things I like about being here.
Kitu kizuri cha kuwa mahali hapa.
This is a house of healing.
Ni nyumba ya uponyaji.
Because you can come in here this
morning. Kwa sababu waweza kuja asubuhi hii.
And you could be dressed very nice today.
Yawezekana hata umevaa vizuri.
But today,
lakini siku hii,
you're dealing with something.
Leo unajaribu kung'ang'ana na kitu.
The effects of something.
Unajaribu kung'ang'ana na kitu
that happened years ago to you.
Ambao kimetendeka wakati uliopita.
And there's still not a healing.
Bado lakini ukao hujapata uponyaji.
I'm not here to condemn anybody.
Mimi sipo hapa ili mimi ni kuhukumu.
That's not my job.
Hiyo si kazi yangu kuhukumu.
I'm here to help somebody.
Mimi nipo hapa ili nikusaidie.
I'm here to encourage somebody.
Mimi niko hapa ili nikurudishe moyo.
I'm here to tell somebody today. When you read this story, it doesn't matter how much tragedy has hit this family. There is a call on this family for loyalty. You have been brought to the kingdom for such a time as this. I don't know what's happened in your life. I don't know what pastor has hurt you. I don't know if your parents were there for you.
umefanya nini?
I don't know if it was a business that didn't go well.
Kama hata si ni biashara haikwenda vizuri.
I don't know if it was an addiction.
Si kujua kama ni nini.
Abuse. Whatever it is. God wants to restore today. Everything He has intended for you to have.
Mungu amelenga ile kutendea mema.
You want me to be real?
Natani, nisema ukweli.
In my house,
kwa nyumba yangu,
I grew up around abuse, verbal abuse.
Nimekomaa kwa nyumba ambayo ilikuwa ina.
I grew up around physical abuse.
Nimepigwa hata kwa nyumba yangu. Hata umaskini.
There's children in the room, so I'll be discreet. But there were things that happened in my family where there was not healthy touch.
Kuna hata vitu ambavyo vimetendeka familia wangu si vizuri hata si vitu vya kugusa.
And we have adults today.
Hata leo tuko watu wakubwa.
When they come up against anything that reminds them,
kila mara anajapokaribia kitu ambacho kitamkumbusha historia hiyo,
or is familiar to them,
kila mara ata
immediately there's the fear.
Kila mara kuna kuja uoga.
Immediately there's the walls.
Kumekuja hata ni ukuta mrefu.
Can I tell you those walls?
Niambia hiyo ukuta ni kitu gani?
Those walls are not to let anybody get too close.
Hiyo ni ukuta kusudi kusiwe mtu hata ukaribia.
You could be missing out on good friendships and relationships.
Yawezekana hata huingie kwa uhusiano mzuri na watu.
But it sometimes reminds you.
Kwa sababu inakukumbusha kitu
fulani. Certain people remind you.
Kuna vitu unavyokumbuka.
Of other people that drop you.
Kuna watu ambao maybe wamekuangusha wamekukoroga maishani.
It's interesting to note in the text.
Ni vizuri hata kujua hata maandiko
that the Bible says that we know what happened as a result of him falling.
Biblia inasema kwamba tunajua hata kilichotendeka hata kwa nini angushwe.
The Bible says it affected his feet.
Biblia inasema nini? Kwa sababu ya kuangushwa hiyo, ikamletea ulemavu kwa mguu.
It said he was lame in his legs.
Alikuwa kilema wa miguu.
And for the rest of his life,
kwa maisha yake yote,
he would be crippled.
Atakuwa ni kilema.
Disabled.
Atakuwa huyo ni kilema.
Can I ask you a question that God wants to ask you today? What is it in your life today?
Kitu gani maishani mwako?
You can have all kinds of degrees.
Yawezekana hata una
majukumu. You can own businesses in here.
Yawezekana una business.
It doesn't matter what your stature is in this room.
Hakuna shida macho haijalishi kila unacho saa hii.
You can be successful and still have lame legs.
Yawezekana hata umetajirika
lakini still be hurting.
Wewe ungali kilema.
It affected his walk.
Kwa sababu hata ile
ingia. Can I tell you something today?
Utendee vizuri kwa yale uliyotendea.
If you don't deal with your past hurt and trauma,
ikiwa ujaribu kungangana na yale ambayo pita,
and if you don't hear the call of the Lord today,
usipokubali mwito asubuhi ya leo,
it's going to affect your walk with God.
Inaweza kuingilia hata jinsi unavyotembea na Mungu.
The Bible says that he ended up far from the place that he was supposed to
be. Biblia inasema kwamba akakimbia umbali kuliko kwenye angestahili kuwa.
And he's living in Lodabar.
Alikuwa anaishi wapi? Kwenye kunaitwa Lodabar.
Today my title of my message is I'm moving out of Lodabar.
Leo neno langu yasema hivi, topic yangu nasema nini? Toka Lodabari.
Biblical scholars,
kwa sababu wanafunzi wa Biblia,
have vague interesting meanings for the name Lodabar.
Wanafunzi wa Biblia wana utofauti ama wana njia nyingi ya kufafanua hilo mahali Lodabar.
Lodabar, some would say it means the place of isolation.
Lodabar, wamoja wamesema kwamba inamaanisha ni pahali ambao umefungiwa, pahali pa upweke.
Or they would say it's the place of no pasture.
Wengine wanasema ni pahali ambao hauna ulizi, ni pahali ambao hauna hata mtu wa kukupatia chakula.
Looks just like that.
Angalia pale.
Right there.
Hakuna malisho hata kidogo.
Parched ground. Parched ground, not fertile.
Hakuna malisho, hakuna malisho. Si pahali ambao unaweza kulima upate chakula chochote. Angalia.
What is a king doing in Lodabar?
Mfalme anafanya nini kwa mji wa Lodabar?
Wow. Wow.
Amen.
What disappointment.
Jinsi gani ni vibaya, jinsi gani hata unikurudishwa chini.
Is that deep? Is that heavy? That deep.
Angalia jinsi gani ambavyo ni vitu ambavyo ni vya chini sana, hata ni vitu ambavyo vimeingia ndani.
that's keeping you and I from being isolated.
Ambao vimeniletea wewe na mimi tuwe pahali pa upweke, pahali ambao tumefungiwa.
From all that God wants to do.
Kusudi tusifanye kile chochote Mungu analenga tufanye.
So he is in Lodabar.
Yawezekana uko Lodabar.
Then one day, the Bible says King David.
Wakati moja mfalme Daudi.
He is a type and shadow of the Lord Jesus Christ.
Daudi huyo ni mwangaza au ni anakuja ni sura ya Yesu Kristo.
And God is not a man that he should lie.
Na
God doesn't lie.
Mungu si mwanadamu ili aseme uongo.
And what was should have been promised to him,
na kile ambacho kingekuwa pokea kama agano,
his father Jonathan,
babake Yonatani,
was a good friend with David.
Alikuwa rafiki wa karibu wa Daudi.
They were good friends.
Walikuwa karibu.
And they had a promise and a covenant with one another.
Hata walikuwa marafiki ambao wamepeana maagano.
And David knows that Mephibosheth should be king.
Na Daudi alikuwa anajua ukweli ya kwamba Mephibosheth angekuwa mfalme.
And he says, is there anyone, because I made a promise to Jonathan that I can show kindness to.
Daudi akasema hivi, kwa sababu alikuwa amepana agano na Jonathan, akasema kuna mtu ambaye aliyojalia kwa mfalme wa kwa Sauli ili nimtendee mema.
And say, yeah, but he's living in Lodabar.
Na akasema ndio hapo, lakini anaishi kwa Lodabar.
And the Bible says that David said, go get him.
Daudi Biblia inasema kwamba Daudi akasema mleteni huyo.
And I hear the Holy Spirit saying today in this room,
na jinsi Roho Mtakatifu anasema hii kwa hapa sasa,
that he wants to come get you and bring you.
Roho Mtakatifu anataka kuja kukutoa mahali upo,
from a place of past hurt and traumas.
Akutoe pahali ambapo hakuna malisho,
pahali ambapo disappointments,
shida, umeona shida nyingi,
broken promises,
pahali ambapo hakuna hata maagano ambayo
yamevunjika.
Kwenye kuna kushindwa.
Because on the outside you're walking like this.
Kwa sababu wezekana hapo tunapokuona unatembea vizuri hivi.
But your spirit man is walking like this.
Lakini kibani hiki kiroho wewe ni mlemavu, unatembea kama mlemavu.
It's never too late.
Haijafika wakati ambao haiwezi badilika.
It's never too late.
Haijafika wakati haiwezi.
It's never too late for God to restore things in your life.
Haijapita wakati ili Mungu ajaribu kurejesha maisha yako.
To show up.
Haijapita wakati Mungu ajionyeshe
maisha yako. God is here today.
Mungu hapo hapa leo.
And he's letting you know.
Mungu atakwambia kwamba
the voices of the past,
wakati
sauti ya mapita, the devil over your life,
mapita ni
sauti ya adui, and your past disappointments are no more.
Usikumbuke
tena. Your distant memory.
Hiyo peke yake ni makumbusho.
Leo
hii.
It's the day.
Leo ni siku.
That of deliverance.
Wakati wa ukombozi.
God is coming to get you.
Mungu anakuja kutoa leo baba.
Past trauma.
Akutoa huko kwenye kuna malisho. Hapo kwenye umevunjikia sana.
Here's the problem.
Hii ni shida hii.
The older you get, the better you are at managing your lame legs.
Shidani hii unapokomaa unajaribu kujifunza jinsi gani utajaribu kuenenda na yule mavu wako.
The older you get,
unapoendelea kukomaa,
it's easier to hide it.
Unajaribu kuficha yule mavu wako watu wasione.
I can't tell you how many men I run into.
Siwezi kukuambia ni watu gani ambao nimejaribu kukutana na wao.
Whose fathers are not in their lives.
Hata wazazi wao au baba zao hawako nao maishani mwao.
50 and 60 year old guys.
Watu ambao ni 16
who start thinking in their life.
Wanajaribu kufikiria maishani mwao.
I could have been it could have been better for me.
Ingekuwa vizuri kuliko.
I could have been this and I could have been that.
Ningekuwa hivi ningekuwa vile.
Today,
Leo,
we're coming out of Lodabar.
Pack your bags.
Get your stuff ready. God's going to move you out into a better place and space. I'm going to share a story with you. I was in Florida the last couple weeks. And I have a disabled daughter.
Nina mtoto wangu ambao ni kilema.
I've shared it with you guys here before.
Najua watu wengi nimewaambia hiyo wanafahamu hiyo.
She's about this tall. She has a trait. That's how she breathes.
Ni mrefu hivi na ana shida hapa.
And she just turned 7.
Ame ni miaka 7 na
7's a number of completion. It's a biblical number.
Biblia sema usaba ni wakati wa
we don't take her out much because of her trach, she catches everything. Catches cold, you can breathe, you can see. She catches a lot because of the trach.
Kwa sababu ya hiyo kitu huwa anajaribu kuchukua magonjwa hapa na pale.
She had never been on the beach.
Alikuwa bado hajafika karibu ya mto hapo kwa karibu ya mto.
My daughter's had 18 surgeries done on her body. 18.
Ame kwa miaka yake kwa hiyo miaka 7 amejaribu kuchinjwa mara 7.
So all her
18.
So all her 7 years she's experienced pain throughout 7 years.
Miaka
hiyo 7
amejaribu kupigana na hizo 18 mara 18 ili ajaribu akipasuliwa. Asante.
In those surgeries, and there, none of them were easy for her. And because we can't take her a lot of places, there's a lot of places that you and I take for granted. And don't think twice about going to. That she cannot.
Okay.
So we decided for the first time to take her to the beach. She has never touched sand on her feet. I can remember the first time her foot touched grass. And this was right out in our backyard. She was afraid to walk on grass because it was foreign to her. She was used to walking on other ground and in the house. But we had to take her and we had to get her on the grass or get her out into the yard to walk in the grass.
Tukasema kwamba tumtoe nje kidogo ajaribu hata kutembea juu ya nyasi.
One place we've always avoided would be a sandy beach.
Na kitu ambacho tulikuwa tunajaribu kufikiria ni kwenye tutapata karibu ya mto ambao kuna mchanga.
And you would say, well, why would you have a problem with the beach?
Maana tukasema kwa sababu gani tutakuwa na shida ya karibu na mto?
I'll tell you why.
Hii ndio shida.
You know what sand is like, what sand feels like.
Najua jinsi mchanga hivyo.
She has a trach.
Ana shimo hapa.
And there's so you know what a stoma is, an open hole here, you know, the stoma.
Okay. Kitu ambacho ni ugonjwa ambao unakuwa na shimo hapa.
If sand got in there,
kiwa mchanga itaingia humo,
it would be very serious.
Itakuwa shida ambayo ni kali.
Even one granule.
Ikiwa hata ni kadogo sana ambao
could irritate her trach or irritate her.
Ingia humo ndani.
And we would be in an ER, probably. So on a hot day, down at a beach, or out the ocean, sticky hands, hot hands, sweaty
hands.
If she touched something with sand on it, anywhere, and rub her neck.
Mara hiyo then ajaribu kujikuna.
Sand gets in there.
Tutajua kwamba mchanga itaingia.
Now listen to this, what I'm going to tell you.
Fikiria hii, sikia hii.
Because God did meet me there, and what he told me in the next moment, and I'm going to close.
Mungu akaniambia hii, najaribu na hata nakaribia kumaliza.
My wife and I were very fearful to bring her there.
Mimi na mke wangu tulikuwa naonga kumpeleka mahali hapo.
But we felt we wanted her to go and experience something
lakini
while we were there.
Lakini tukajisikia kwamba ni vizuri tumpeleke pale ambapo ajihisi kitu fulani.
If you've ever been to Clearwater Beach, it's beautiful waters, clear waters.
Kwa kama umekuwa hapo kwa clear ni karibu ni mtu ambao hakuna mchanga, ni pale pazuri sana.
As we were getting ready to walk across to the beach.
Wakati tulikuwa tayari hata tujaribu kutembea karibu ya mtu hapo.
In her head, she was getting anxiety. Anxiety. She was getting anxiety.
Akajihisi ya kwamba ni
nervous. Nervous.
Akajihisi ya kwamba ni woga. Akajihisi woga.
Fearful. So I scooped her up. I picked her up and I held her.
Nikajaribu nikamchukua nikamkumbatia.
And I carried her across the sand.
Nikajaribu kumtembeleza hapo juu ya.
And she held on to me real tight, like don't let me down. How many of you ever read the poem Footprints in the Sand? This is kind of like that in real life, what I'm telling
hiyo,
you.
Ilikuwa ni kama hiyo story, lakini kwa ukweli, jua ilikuwa inatendeka kwake.
I was carrying her across terrain or land or surface.
Nilikuwa nampeleka hapo juu, nikimpeleka.
That she's never walked before.
Ni pahali ambao hakuwahi jaribu kutembea maishani mwake.
Because she had fear.
Na kwa sababu alikuwa naoga.
That her feet would touch the sand.
Alikuwa naoga kwamba miguu yake inaweza kugusa hiyo mchanga.
But her father carried her across the sand.
Lakini baba yake alimchukua kusudi
in her fear.
Asiguse
in her anxiety. Because that's what a good father does.
Naoga,
he carries you every step of the way.
Ili asiguse hiyo mchanga alikuwa naoga nayo.
Now listen.
Sikia hii.
So finally I get down to the edge of the ocean.
Tukaenda tukafika hapo kwenye ocean au ni kwa bahari.
Where it's wet sand where the water rushed on the beach with the wet sand.
Hapo ni kulikuwa ni mchanga ambao umekutana na maji.
So I was going to take her and let her feet touch the sand.
Nilikuwa najaribu nimshushe kidogo miguu yake iguse kidogo hata hiyo kwa maji au hiyo mchanga ambao.
And she fought me because she didn't want me to put her down.
Hata alijaribu kunipiganisha kwa sababu hakuwa anataka kushuka chini ili.
But we had journeyed all across the beach to come down to the ocean.
Lakini tumetembea hiyo yote hapo karibu ya maji kusudi tumpeleke ndani ya bahari.
So her feet could step on.
Kwa sababu miguu yake iguse kwa maji.
Her feet could step on something she's never stepped on before.
Kusudi miguu yake iguse pahali ambapo haijagusa maishani mwake.
And I hear God's spirit saying this. To some people in this room.
Watu ambao kwenye chumba hiki.
God wants to take you places in his kingdom.
Mungu anataka kupeleka pahali
kwa. And show you your potential.
Ni pahali utafikia
pahali. Show you what he has for you.
Mungu akuoneshe kitu.
New experiences.
Kitu ambacho hujafika.
New things to see.
Wende uangalie pale ambapo hujafika.
And new things to do. New things to do.
Kitu ambacho ni kipya kwako haujafanya.
So check this out. So I put her feet down on the sand.
Angalia nikamweka miguu yake kwa mchanga.
Listen to this. I put her feet down on the sand.
Nikaweka miguu yake kwa mchanga nikimguu.
And she let the ocean just go up on her feet like that.
Akaanza sasa kuchezesha miguu yake kwa maji.
And when she saw the ocean waters hit her feet, she's like, "Oh, wow."
Wakati aliona maji ya bahari anapiga miguu yake.
We couldn't get off the beach after that.
Ilikuwa shida hata kwa kutoka.
She wanted to keep going out into the ocean.
Kwa sababu alitaka kuendelea kucheza na maji hayo.
Out to the ocean. But she didn't want to leave. She didn't want to go.
Hakutaka kwenda.
Can I tell you something this morning?
Nakwambia neno hili asubuhi.
I has not seen.
Tenye macho haijaona.
Ear has not heard.
Masikio hayajasikia bado.
Neither has it entered into your heart.
Hata hayajaingia rohoni mwako.
The things that God is going to do.
Amen.
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 But we got to get you out of Lodabar so we can get you down to the beach.
Lakini lazima tukutoe Lodabar tukupeleke hapo.
Come on in. The water's fine.
Usiofu maji ni mema, maji ni mazuri.
So let's come out of emotional isolation here.
Tutoke kwa hisia ambazo ndizo za kujifungia pahali.
And let's walk in healing and wholeness.
Acheni tujaribu kutembea kwa uponyaji.
We got work to do.
Tuna mengi ya kufanya.
Some of you it's trust issues.
Watu kuna wana shida ya kuamini wengine.
Let me say this real quick and I'm gonna let you out.
Nasema hii neno nimalize.
When Ziba went and brought Mephibosheth to King David.
Wakati Ziba alileta Mephibosheth kwa Daudi.
He says, "What do you want to do with me? I'm a dead dog."
Na Mephibosheth akasema kwamba mimi mbwa mufu una mimi mbwa mufu unahitaji kufanya nini?
What does it take for God to tell you that you're a child of the king?
Ina itaomba Mungu kusema nini akujulisha kwamba wewe ni mtoto wa mfalme?
He had to bring him out of this kind of place.
Mtoto wa Lodebari.
Let me say this in close. Stand up.
Nasema hii, msimame samahani.
Watch this, what I'm going to say.
Mwangalie hii.
Okay. Here's what happens. We're going to pray and then we're going to eat. The most spiritual part about we're going to eat after this. Listen. He says, what do you want to do with a dead dog like me? Can you be careful about what you're saying about yourself? Verbally and in your head. You're not dumb, you're not stupid. You're not a loser. You're not a failure. That's not what a king's kid does. Thinks. Now listen to this. I'm going to pray and we're going to go. So here's what David says. Not only am I going to restore you all your what was owed to you, I'm going to restore it all back. Because that's what God does. But watch this, listen. Not only restore everything back, but for some of you in this room, you've been through real trauma and real hurt. Can I tell you something? That has happened. We're not denying it hasn't happened. But can I tell you from God's perspective? What really matters and how He sees you? Do you want to know how God sees you? This is what He did. He said, come and eat with my sons and daughters at my table. Legs were still crippled. Still had the memory of a trauma when he was five. But everybody that sits at a table, the only thing they can see is from here up. Everybody looks alike in this room. Nobody's better than anybody else in this room. Because when you sit at the king's table and you look up, everybody looks the same. Black, white, miso, Mexican, everybody's the same. When you sit at the table, when we go and eat, everybody from here up looks the same. So stop comparing yourself. And what you walk through. Because I'm going to tell you what, at a table, look at the beautiful tables that Pastor Tina has out here, the purple ones. It covers the legs of the table, doesn't it? So when you sit at a table, everybody looks at, but if you pull back the curtain of a table.
Oh, hallelujah! Unapokete kwa meza, unapoangalia chini, unapoingia.
I don't know how and what about me that God would go get me.
Sijui ni vitu gani Mungu alikwenda huko chini akutoe huko.
You could have been abused. You could have been hurt. You could have been trauma. But God wants to find value in you. Come and eat at the king's table. Because I'll tell you what, if you see me there and you pull up under the table, you're going to see my lame legs. But I'm a king's. I know my position in Christ. All things have passed away. All things become new. Woo. I needed that today.
Amen.
Amen.
Yeah, amen.
Let's bow our heads. Hallelujah. Maybe here this morning, this message spoke to your heart. You say, Al, I need God to help me. Start thinking like a king's kid. Like a son and daughter of the Most High God.
Nifikirie kama mvulana au msichana wa Mungu.
But I still feel like a Mephibosheth.
Lakini shida ninga inajihisi kama Mephibosheti.
I'm letting my past hurts and traumas.
Nimekubalia yaliyopita yangu kujaribu kunirudisha chini.
Keep me from the king's palace.
Mungu nijaribu niishi au niendelee kuishi kwa nyumba ya kifalme.
I feel like I got years to catch up.
Nafikiria kwamba kuna miaka ambayo nimepoteza, kuna miaka nirudishe miaka niliyopoteza.
I can't leave here today.
Siwezi kutoka hapa leo
until I can leave my baggage.
Inisiwezi kutoka hadi niache hii mzigo ambao nimekuja nayo.
My suitcases.
Hizo mzigo zangu.
Full of past hurts and memories.
Ambazo zinazojaa yaliyopita yangu mabaya.
Disappointments with people. Disappointments with people I trusted.
Watu ambao walionirudisha chini.
And today God just wants to let me know.
Mungu anataka kujua leo.
Look up here.
Angalia hapa.
He's got a seat for you.
Mungu ana kiti.
You are seated in heavenly places in Christ Jesus. Amen. Raise your hand this morning, every head bowed. Say, this is speaking to my heart today. Raise your hand. This is talking to me today. This is talking to me today. I'm telling you what, Zion, God's doing some things and moving some things, and God is moving on the heart of our pastor and his wife. I'm telling you what, that's why the battle has been intense. That's why the enemy has tried to do all kinds of things.
Mungu kuna kila anachotenda, anajaribu kugusa wachungaji na familia zao, anagusa kila mmoja na familia yao, kwa sababu hiyo ndio lengo la Mungu hapa kwa Zion.
He's trying everything he can.
Mungu anajaribu iwezekanavyo.
To mess with what God is doing in this place.
Kwa sababu Mungu afanye lengo lile ambalo amekusudia mahali hapa.
In the spirit realm,
kwa kiroho,
not only are you wearing the armor of God,
si peke yake ambao una hizo ngao au unaweza kujikingia kiroho,
but you're also wearing a crown.
Hata una hata hiyo
and a crown.
Oh, hiyo ya kifalme, hiyo kofia ya kifalme.
Or for the princesses in this room, a tiara.
Oh, ni wanawake hizo za kifalme, hizo wanawake wa kifalme wanavaa.
So everyone that raised your hand, do this. Look at me. Do this. Like you got a crown on your head.
Jaribu kufanya hivi. Samahani.
Like you got, you're going to place it on your head today.
Kuna hiyo kofia au hiyo hiyo taji la kifalme, asante.
Okay. Let's bow our heads and let's pray. Heavenly Father, all over this place. There's royalty in this place. There's possibilities beyond measure in this place. God, all across this room, there has been sorrow and pain. Pain is universal. Does not matter what country. Does not matter what place you come from.
Oh, hallelujah.
Everything that has been done to you unjustly.
Oh, hallelujah.
Today, God wants you to know. No more.
Hakuna mara tena.
It's time to go eat at the king's table.
Ni wakati wa kula kwa meza ya mfalme.
And I hear the Lord saying this.
Na nasikia Mungu akiniambia hivi.
He has prepared a banquet table.
Ameandaa mazuri kwetu.
In the presence of your enemies.
Hata ameandaa mbele ya maadui zetu.
So let's go forward with joy today.
Hata twende tukimaliza leo.
And he whom the Son has set free.
Yule ambaye mtoto ameweka huru.
Is free indeed.
Na yani huru kweli.